lo mfazana ke ngoku wamkelwe ekhaya umtyisiwe utsiki inye ngoku into esele into bindodakazi yenza umsebenzi wayo imthiye igama alinikwayo kulomsi
Since I'm a shade, I'm a zakumba, so keep on a bottle.